Yeah. Mwana wa mambwe. Deujizo.
Deujizo. Ha.
Nachuze chicho. Amosi yeye. Wapele colas.
Iya. Mwana ifu wachita. Kashi umbo kafe. Na kuishiba iwa walishiba. Ati jati tupane.
Wale moneka cute very yambo Kashi wali niwe voka pulea Kumutima kwa ndi walisha wali nchena Nangu waya, wende wino Ushikumo, tukamona na
Iya, mwana ifu wachita Kashi umbo kafe Na kuishiba iwe walishiba Atiteti tupane Kwati walinde masana Kashi umbo fiafye Umbo fiafye
Na kuishiba walishiba Diwe na ina
geti tupane
Ino nakuwe ni wansekele langa Mwanzo wane na tininzana Kama mama kala nsungila family Kala nsungila no mwanzo wane Nangu waya ne mula njusha Upite ningo ningo maidia Ukesa mkuchita apologize Nishine nishita ili ya halipita Maidia Nangu waya kanjivukisha Kale wangu
Ndia Mwana ifu wachita
Kashi umbo kafe
Na kuishiba iwe walishiba Ati jati tupane
Umba ulatipanga
kwa ati walintema sana Kashi umbo fiafye
Ati mwana
umbo fiafye
Umbo fiafye Na kuishiba walishiba Ati iwe na ina
jati tupane
Ati amosi yeye Jesus.